kumva ngo bapanze abantu buteka igikoma ntago tuzi ukuntu babapanze
ubwo umugabo wanjye ariko akabakuze baje kumutumaho ngo ajye guteka igikoma ndebe ukuntu angana ndabona se umuntu ungana kuri agomba kujya guteka igikoma ari umusaza kandi ndahari ndi umugore nakagenda nkagiteka nubwo nta
abakunzi baragiteme nongeye kubasuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ni ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere w'umwaka 2022 nibwo nanjye turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru mu kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi kikaba gitangiye maze no kubasumugeza akantu gato cyane Birena ndetse ndumva nanjye ku bwanjye kubivuga bihengamye ngo ni ukubasogongeza nk'ahari ikintu kizima ariko maze gushyiraho aka audio kamwe gatoya gakomeje kugaragaza ibibazo dufite mu gihugu cyacu ndabizi ko benshi mwumvise ibi bikoma mwumvise abantu babahatirwa kujya guteka igikoma cyangwa se batwarwa ku gahato kujya guteka ibikoma n'ubuyobozi guteka igikoma ntabwo ari ikibazo iki ntabwo ari icyo kibazo kibabaje umunyarwanda guteka igikoma ntabwo ari icyo kibazo dufite cyangwa se ari cyo kibazo gihangayikishije umunyarwanda ikibazo cyangwa se n'uri ubyinubira ikibazo gihari ni ukumva umuntu adashobora kugira n'uburenganzira bwo kwanga guteka igikoma naho ibiti wabyikorera imiganda barayikora n'ibindi ariko bimwe hari ibintu biba byarabaye byaremewe kubera uburyo byagiye bigurishwa cyangwa se byagiye byigishwa hari n'ibindi bisaba consent bisaba ko abantu bemera cyangwa se nibura bakamenyeshwa uburenganzira bwabo bwese twige twifuza ko mwajya muteka ibikoma ariko uburenganzira bwanyu ni mushobora kubyanga mushobora kubyemera mushobora gufasha gahunda ya leta muri ubu buryo ariko umuturage akagira shwa akagira amahitamo nibura rimwe yo kwanga guteka igikoma umusaza yanze guteka igikoma baramufunga cyangwa se umugabo baramufunga turaza kubigarukaho mu kanya iyo ni zimwe mu nkuru ndi buze kugarukaho maze iminsi mbabwira ibijyanye na ADF muri Congo ndetse n'akarere muri rusange ubushize nababwiraga ibya delegation nako ni intumwa yihariye ya perezida Museveni yatumye mu karere yatumye muri Uga muri mu Burundi mu Rwanda ndetse no muri Tanzania yewe no muri Kenya mu makuru nabonye cyangwa se nabonye nyuma yaho inkuru nayivuze nabonye ko no muri Kenya naho yatumye intumwa muri make ishobora no kuba na Sudani yarayitumyeyo kubera ko bigaragara ko ari muri East Africa aho yagiraga ngo bamenyeshe ko urugamba rwana na ADF muri Congo rumeze nababwiye agakinamico Kigali yakinnye ubwo intumwa ya Perezida Museveni batayakiriye ahubwo bakayirekera ko irwaye COVID ariko yamara kujya muri Tanzania bakayakira kandi yavuye i Kigali bavuga ko irwaye COVID ibyo rero murabyibuka ko ni mu kiganiro cy'ejo bundi muri mu kigali cy'igihe ni nyuma yaho rero izo ntumwa cyangwa se intumwa yihariye ivuye muri Tanzania muri Uganda muri ino minsi harimo habera inama ikomeye cyane y'abantu basa nk'aho ari nka ni delegation cyangwa se n'abantu bari mu bushakashatsi bafite bashaka ko bareforma UN akanama k'umutekano ka UN aho bavuga ko bakeneye Afrika ikwiriye kugira intebe ihoraho atari za ntebe z'igihe gitoya zimwe basimburana iyo nama rero irimo irabera i Bugande muri ino minsi aho Perezida Museveni aho yavugiyemo ijambo avuga abagize aka komite harimo n'Ubugande ariko muri iyo nama cyangwa se muri ikindi cyagaranze ino munsi ni press statement yakozwe joint rekana ni kumbikosore ni joint press statement ni ukuvuga ngo ni itangazo rya mbwirwaruhame ryabaye ariko rikozwe hagati ya delegation ya Tanzania ndetse na delegation ya Uganda nta nubwo bihuriye niyo nama navugaga gusa highlight y'uyu munsi muri Uganda uretse iyo nama hari ndetse na delegation ya Tanzania rigizwe na ministre w'ingabo harimo ndetse n'ububanyi n'amahanga no muri Uganda yari high ranking cyangwa se yari delegation mu rwego rwo y'abayobozi bakuru kuko nayo yarimo ministre wa defense ububanyi n'amahanga na ministre w'umutekano ndetse ukongeraho na general Wamala Katumba uriya waroherutse kuraswa bavuga ko bagomba gufatanya hamwe bose bakarwanya imitwe y'iterabwoba ya ADF na ICE. Muri iryo tangazo banavuga ko ADF ntabwo iri muri Congo gusa ahubwo irakomeza ikagera no muri Mozambique. Igihugu cya Mozambique bakivuze mwizi n'abaravuga bati kuva i Congo ukagenda iyo njye ukajya muri Mozambique. Mu basabwe gufatanya rero kugira ngo barwanye iyo mitwe harimo Tanzania ndetse na Uganda ndetse nibo bonyine gusa basinye ayo masezerano banabivuze ku mugaragaro. Banavuga kandi ko na Tanzania yabyakiriye neza cyangwa se ubwo busabe nayo ibushyigikiye ndetse yabwakiriye neza. Ni ukuvuga ngo iyo mitwe ishobora guhashwa ni izo nzego uko cyangwa se ibyo bihugu uko ari bibiri at least ku mugaragaro byo biremeza ko bishobora gukorana guhashya iriya mitwe. Ntabwo rero ari nta gushidikanya nako guhari ntabwo ari nta dute ihari ku bijyanye na ruriya ruzinduko rw'intumwa ya Perezida Museveni yakoraga muri Karakari. Nuko hari ibibazo yagomba ku updatinga bagenzi be bakorana muri East African Community ariko murabizi ko bari muri East Africa ntabwo babivugiye muri mu nama ari gusaba Perezida Kenyatta agahamagaza inama bakaba briefinga bakabivugiramo haba kuri Zoom naye impamvu yatumye intumwa yihariye nuko ari ibintu byari sensible bijyanye na intelligence bafite n'amakuru bafite ariho twababwiye ko bishoboka ko harimo na yenda na za rwangendanyi zo kwa nyirabayazana wacu Kagame kuko n'iyo mikinamico yakoze yo kwanga kwakira intumwa akihitiramo abashaka kwakira nabyo kugeza uyu munsi biracyari urujijo gusa nta kintu bizamumarira kuko ibiho bibera mu gihugu cyacu ubwabyo yabakwiye kubanza akarwana n'ibyo ngibyo mbere y'uko atangira kwigereranya cyangwa se kujya mu bindi byamutera cyangwa se bishobora kuzaba ari ibyo byaba imperuka ye cyangwa se bishobora no kumuhirika. Ndagaruka kandi ku kibazo cy'ubukene aho mwumva ubujura bukoreshwa PR bukorwa ku baturage babarya utwabo bababeshya ko ari ukubateza imbere. Ubyibuke ko MTN share zisigaye zonyine niza Kigali niza FPR ariko bamaze iminsi bambura umuturage ndetse ntabwo ari ngombwa konza kubivuga reka mwumve uyu muturage ko agivugira.
Ubu tuvugana naraye hanze ntabwo ndi mu nzu kuko nta mafaranga mfite yo kwishyura inzu. Niba wumva kuko uri umunyamakuru wangerera kuri muzehe cyangwa ukampa nimero yo kumuhamagara niba byakunda umuhe muhamagare ngo ihumeka umwuka w'abazi. Ikintu ntasaba cyambere ni ukurenganurwa ngahabwa amafaranga njye gukorera mu kwa kane kugeza muri uku kwezi kwa cumi n'abiri. Niba rwose impamvu njye ngize n'umugisha ungeraho nakwinginze ugende umvuganire hanyuma ababana ubajyane wabarera bahagira gute bakoresha icyo ushaka njye nta bushobozi mfite.
Niba barakinguye iyo nzira yabo ya banki bakaba ariho bari kubonera ibyo bihombo niba bimenyeshe cyangwa se bagenda babiganireho nk'uko babiganiriye kwa ngo bijye gukorwa tureke kubirenganyirizwamo twebwe.
Ntabwo iyo audio ari ndende iriko irahagije nubwo wakumva aka clip konyine gatoya gusa ntabwo ari ukuvuga ngo nibyo bibazo u Rwanda rufite gusa ni byinshi cyane. Iki ni ikimenyetso gito ku bibazo by'ubujura bikomeje gukorerwa mu Rwanda. Murabizi ko ese ni ibyo kuvuga ngo ni MTN z'abantu bakoresha ibintu by'amatelefone abantu biyagaze ushobora kubutunze telefone ya smartphone murabizi ko abantu no gukubura batajya babicyo ni n'abakubura ntibabishyure kandi bavuga ko isuku ari cyo kintu cyo bashyize imbere. Iyo wumva umuntu ari ndavuga ati ubu nta kintu nshobora gukora amezi munani, niba wangira kuri muzehe, muzehe rero nta wundi ni kiriya gisambo Kagame niwe bavuga bita muzehe. Muzehe wa hehe udashobora kumva ibibazo nyine, kandi mbabwiye nta esikize Kagame afite kuko ngo ntiyumvira nyine, kubera yuko byinshi barabibonye ari byo ashaka gukemura arabyikemurira, ajya kuri radiyo bagashyiraho za Flash FM akazumva, bagashyiraho za Contact FM akazumva, Radio Ten akazumva, yarangiza akajya guhamagaza cyangwa se akavuga nk'inama akajya kwivuga imyaka. Ibi ni ibintu rero abantu nicyo bishaka, ariko ke muri byo ashaka. Niba ibi biri muri inyungu za FPR byo kwambura abaturage ngo ni momo bajye gushaka ibyo bintu by'amafaranga muri MTN bakaba nk'aba agent ni nka kuriya bagira bari abantu bo mu Nyange n'ubujura nyine bukorwa na FPR, bakabashuka ko babahaye soko ariko ntibazagire icyo bakura mu FPR ko risigara iryo miti y'abaturage ukabungutse ukabacururiza ariko ntibaguhembe amezi umunani yose. Sinzi uwanditse ati iyi ni ya Singapore ya Afurika, ubu bipfobeje nabyo ntabwo ari ikibazo cya Singapore. Singapore ivuga ku bintu by'iterambere, isuku mu mujyi, serivisi, ibyo nabyo Kigali ishobora kubyerekana ikavuga ati dore za bisi, dore za interineti, ariko ni iz'abantu babigenewe. Ikibazo gihari ubu ngubu ni umuturage abayeho ate, bizamara igihe kingana gute, uyu mubabaro ungana uku nguku. Ni benshi cyane barimo barira, uyu nubwo itangazamakuru ryashoboye kubona ariko benshi nta nubwo banagaragara. Ubu ni ubukene buri mu gihugu hose, abantu barakubwira bati wibivuga kuko nta byuzi, ahangaha nta buzima buhari. Aya ni amakuru ava i Rwanda, ntabwo ari ayanjye, ntabwo ari ugukeka, ntabwo ari ukumva akakawudiyo mbabwiye cyangwa mbashyiriyeho. Amakuru yitwasira buri munsi kuri radiyo yemeza ko mu Rwanda dukinga babiri, kandi koko murebe namwe ibihugu byahuye na COVID bifite imyaka bihinga bika bigasarura bakagurisha, abandi bakavuga bati yenda ntabwo tuzagurishira tuzatagura isoko, ariko dufite ibyo turi. Muzi ko i Rwanda ibyo bintu bidahari, ntibibaho. Benshi bo ngo basigaye banatekwa guhinga indabo n'ibindi, ibyo guhinga ibyo bindi byavuyeho. Ubuhahirane ni hagati yanyu, mipaka yindi irafungura, uravuga kugerageza kuyifungura haba mu Bugande cyangwa se mu Burundi bagafashije trade, ariko nabyo Kagame byo ntabwo byumva. Cyakora nta yindi shusho afite, bazamanika amaboko kuko nta kindi kintu gisigaye, ntabwo ashobora gusurvivinga adafungura imipaka. Ntibibaho, ntibishoboka, kandi azamanika amaboko mu gihe kitari cya kera, kubera ko nubwo tubizi neza ko yirashe mu kirenge afunga imipaka y'Ubugande, ariko ubu noneho yaba agiye kwirasa mu mutwe. Ni nayo mpamvu nemeza ntashidikanya ko mu minsi ya vuba ashobora kuzaba ari we ujya gusaba noneho ibyo yanga gukora nonaha, akazaza kuba ari we ujya gusaba gupfukama imbere ya Perezida Museveni n'abandi. Ndayishimiye ababwira ati naririmo, ntabwo ndi butinde kuri izi nkuru, ndagaruka kuri yandi igikoma mu kanya. Ndaza kugaruka no kuri ikibazo cya Shyaka Gilbert, ntabwo ndi bumuvugeho, mfite umutumirwa cyangwa ariko mwita cyangwa umukandida uri buze kumuvugaho mu kanya. Ndaza n'uwakurikiranye imavu n'amavuko y'ikibazo cya Gilbert agitangira gufungura social media kugera ubu ngubu aho amaze kuva mu Buganda agasubira mu Rwanda. ndaza kigaruka mu kanya ariko mbere ko nkigarukaho ndashaka kuvuga utundi tuntu tubiri mpere kuri iyi nkuru ya San Antonio aho abanyarwanda ngo batuye muri San Antonio biteguye ngo gusabana na ambasade y'u Rwanda twebwe ahangaha kuri aditemi icyo tugomba gukora ni ukwamagana ibintu nk'ibi ngibi kuko ibintu byo kuvuga ngo bagiye gusabana murabizi neza ko twese turi muri gihe cya COVID San Antonio muri Texas yes restrictions za COVID cyangwa se kwambara maske uburenganzira abaturage bafite hari ni bwinshi cyane kurusha ahandi hantu muri Amerika ariko kumbwira gute igihugu nk'u Rwanda kishyira bariyeri shorongi Nyabarongo hari uvugitarama Gagasyata hatagira umuntu winjira mu mujyi atarikinje abantu bari ku mikwabo y'amasaha bagomba kuryama ukumva ko ambasaderi we ari muri Amerika ariho ategura ngo ubusabane n'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu ngo bashaka gushora imari mu Rwanda ibintu ntabwo ushobora kubisobanurira ndabizi wavuga uti ni muri Amerika bagiye guhitamo muri Texas kuko bimeze none se niba bagiye gushaka ahantu byoroshye kubaho muri COVID kuki batabisaba no mu Rwanda ko ari kubigenda ko muri Texas ariho hantu hari vaccination rate iri hejuru ko atari kuba niho bikingije kurusha abandi ko atari kuba niho bambara mask kurusha abandi iyi hypocrisy ya Leta y'u Rwanda kuki noneho bitagaragara bitatwereka yuko bya bindi birirwa bavuga ubusa mu Kigali mu Rwanda bavuga bati turi aba mbere mu gukumira COVID turi ni ibinyoma n'amagambo n'ugushaka gusa kugira ngo bakomeze kubona indonke ariko ntabwo babelieving muri restrictions za COVID ntabwo baba babikora gutyo ambasaderi wabo akajya guteranya inama yiswe ubusabane kivuzwe nejo kuwa gatanu muri San Antonio muri Texas kubera ko muzi neza ko ariho hantu dusesa bagina residence nabyo sinibaza ko iyi ari coincidence yenda barashaka n'uburyo bagomba kujya kumenaho amazi kuri kiriya kibazo cya rusesa bagina babone umwanya wo kugira ngo babwire abahatuye amaguye yabo cyangwa se za propaganda zabo ariko sinshaka kujya muri speculations kuko ntazi selection ya San Antonio icyo yashingiyeho icyo nshaka kujya ngabikeho ni uko iki gikorwa ubwabyo cyagombye kwamaganwa abanyarwanda barimo kujya kukitabira bagombye kubahema bakavuga bati ntaho tuzajya biravuga ko ambasaderi Mukantabana azaba ariyo ndetse hakazaba harimo ngo n'abandi bantu barimo gutumira harimo n'abanyamahanga kwa Moses Rudasunikwa niwe wasabye abazaba bari muri uyu mujyi cyangwa se abazaba abantu batuye San Antonio kubyitabira ngo bakazabyitabira ari benshi ngo ni umwanya wo kwerekana umuco w'igihugu cyabo ngo bakabwira Abanyamerika n'izindi nshuti abari nongere ngaruke kuri hypocrisy yo kumva ko muri iki gihe aho waba utuye hose kuko COVID ntabwo ari inyarwanda COVID iri ku isi hose ntabwo mvuga ko mutasabana ariko niba mwumva ko bikwiriye ko musabana muri abanyarwanda muzi policies za FPR uko zimeze kuri COVID noneho nimureke n'abantu mu Rwanda bakora ubukwe basabe biyakire ubu reception zavuyeho bashingirane nkuko namwe mubikorera mu bindi bihugu ntabwo byumvikana iyi ni hypocrisy mbi cyane kandi nuko nyine iriya leta nta accountability ibaho ubundi ibi ngibi byakabaye ari ibyo twabaza abandi bafite accountability mu gihe cy'amatora cyangwa se n'ikindi ngaruke ku nkuru ya nyuma nshaka gutoreza mbere ko njya kugikoma iyi ndege ya habyara ya kinani yongeye kugaruka mu Bufaransa nta byinshi nayivugaho ubu ngo barashaka kwiga niba ikwiriye dosi igomba gufungwa burundu cyangwa niba bagomba kuzaguma yenda hari bajurira bajurira urukiko rero ruzafata decision ku itariki 15 z'ukwa kabiri nta bindi byinshi navugaho kubera ko nibyo gutegereza ku itariki 15 z'ukwa kabiri ikintu gusaba ariho bashaka ku determine ni ukumenya niba iyi ndege dosiye ndege izakomeza cyangwa niba ikwiriye kugera ubwo idakomeza kuba mu nkiko dosiye bakayifunga ni kuri 15 z'ukwa kabiri rero ubwo ndibaza ko icyo twege twazakora hanga kuri radio iteme nuko twazababwira ibya ubwo ndibaza ko bizaba ari kwa kabiri mu gitondo mu kiganiro gihe niki icyo gihe tuzagerageza kubibagezaho cyangwa se aba ari gihe ubwanjye cyangwa se n'abandi bazakora icyo gihe nibwo iyo decision izasohoka ubwo tuzagerageza hanga kuri radio iteme kubabwira kubakurikiranira uko byagenze reka rero ngaruke kuri iriya dosiye y'igikoma natangiriyeho banyarwanda banyarwandakazi iki kibazo sinzi reka mbaze mwumvise audio ariko ubundi y'igikoma muri rusange mbere nako igikoma cyose iyo dosiye yose mbere y'uko ngira komateri mvugaho na munota mikeya cyane minota ibiri maze nkagaruka mu isesengura rigufi
kumva ngo bapanze abantu bateka igikoma ntabwo tuzi ukuntu baba bapanze ubwo umugabo wanjye ariko akaba akuze baje kumutumaho ngo ajye guteka igikoma ndeba ukuntu angana ndabona se umuntu ungana kuri agomba kujya guteka igikoma ari umusaza kandi ndahari ndi umugore nakagenda nkagiteka nubwo nta mwana mfitemo urimo kibasha ushyiraho itegeko ngo abagabo bazateka igikoma abagabo bakaba batangiye kubigiramo akarengane ko kujya kurinda gufungwa
Ikibazo cy'abagabo bahatirwa kujya guteka igikoma habasizi abagore mungu ngo kibangamiye aba baturage mu buryo buri wese atakeka uyu mugore utuye mu mudugudu wa Mutuzu akagari ka Nkoma mu murenge wa Tabagwa akarere ka Nyagatari aravuga ko umugabo we ngo amaze ukwezi afunzwe ngo ntazi aho anafungiwe ngo yabwiwe ko yanze gutekera abana igikoma mu iririro nyamara ngo nta n'umwana arifitemo
umuyobozi w'umudugudu aravuga ngo impamvu bamutwaye yanze gutekera incuke igikoma nta n'umwana mfite wiga no muri iryo nshuke natwe byaratuyobeye twumva tugize ikibazo tuta umuntu w'umugabo bamufungira guteka igikoma
baraninga iri tegeko bavuga ko ryatanzwe n'ubuyobozi bw'umudugudu nabwo ngo bubitegetswe batangazwa n'uburyo abagabo babo bagiye bategekwa kujya guteka igikoma aba bagore bari mu ngo rimwe na rimwe abagabo batanafite imbaraga ariko ku itegeko ry'umudugudu bakajyayo abatagiyeyo bagahanwa
icya mbere we nta mwana afite mu rurerero twe nk'ababyeyi twe tubafitemo nitwe twari twicaye turema inama kumva ngo bapanze abantu bateka igikoma ntabwo tuzi ukuntu baba bapanze
ubwo umugabo wanjye ariko akaba akuze baje kumutumaho ngo ajye guteka igikoma ndeba ukuntu angana ndabona se umuntu ungana kuri agomba kujya guteka igikoma ari umusaza kandi ndahari ndi umugore nakagenda nkagiteka nubwo nta mwana mfitemo urimo nta mpamvu twabwiwe habaho kuvuga ngo abagabo ntibagiye guteka igikoma abagore ubwo dusigare mu ngo nta bindi
icyakora umwe muri aba bagore yahishuriye umunyamakuru ko ikibazo cyo gutinya uburozi ngo aricyo cyatumye hapangwa ko abagabo aribo bazajya bajya guteka igikoma
ngo ndabaroga undi nawe urabaroga bese abagore bose umunsi eshatu tuzaba abarozi nurangiza uwo mwana azakura akujijwe na wa mugabo kibashaho ushyiraho itegeko ngo abagabo bazateka igikoma abagabo bakaba batangiye kubigiramo akarengane ko kujya kurinda gufungwa si urwango bahembera none ngiye nzagira wa mwuzukuru mutoya ngo umudamu wa Frodoire ntazamutekera igikoma ubwo si urumva tuzaba turi kugera ku iterambere
gusa nubwo umugabo ubyanze ngo abihanirwa nk'uko aba baturage babivuga haracyari abagabo bavuga ko nibagirwaho bazemera bagafungwa kuko ngo nta mugabo wo kujya guteka igikoma asize umugore mu rugo uzi n'uburyo ugitunganywamo
biragayitse kandi abagore bahari bakwiye kujya bareba ababyeyi nibo bazi no kurera abana babo neza bakajya basimburana bakajya kugiteka rero umugabo ntiyarekuye no kujya guteka ariko umugore bakora iki
ndizi Jean Bosco umukuru w'uyu mudugudu w'Umutozo avuga ko yahisemo kujya abwira abagabo kuko ngo aribo yisangaga
nta byinshi birenze ibyo ngibyo nubwo twayikase nta byinshi birenze ibyo dukwiriye kumenya n'ibisobanuro bindi dukiriye no kuvuga kuri iyi nkuru n'ukuri umuturage reka kuba ari n'umugabo nabe n'umugore cyangwa abe n'umukecuru abe n'umwana cyangwa se abe icyo ari cyo cyose murashaka kuvuga ko ibi bintu koko bifite igisobanuro ibi rero ntugire ngo hari ahandi bituruka mu Rwanda hateye kiriya kintu bita ngo ni imihigo ubu burere turi aha ngaha turiho tuvuga utu turere turimo tuvuga nabo ubu n'aka kagari ubu wariho warushanwa muri bya bindi bumvise Kagame yabwiye ngo kuki ngo umwana agwingire aho kugira ngo ace ibyo bintu byo kugwingira we nk'umukuru w'igihugu asiga za investisema mu mirire myiza mu baturage we akoresha bya bindi bye ibyo kujyana abanyarwanda nk'ipunda nta nubwo nzi ko kuri ibi navuga ko we kubwe yabyivugiye ngo mubigenze gutya ariko responsabilité ye nka perezida iruzuye isafuriye ni ukubera ko nyine ibyo bababwira bati mwirwane mushugurike mutumiye mbino mumenye icyo gukora icyo ntashaka gusa no kumva ngo abanyarwanda bararwingira uko mubaca kugwingira njye simbizi ntabwo ari ibyanjye icyo nshaka ni ukubona iyo raporo ivuyeho niho uzabona abantu bakora amatekinika y'amaraporo bavuga bati mwandike ko nta muntu ugiye kugwingira mu Rwanda abangaba bafite izo nshuke bakavuga bati mufate abantu mujye mu baturage bajye bajya kujya gutekera abantu igikoma inkwi aho zituruka cyangwa se gaz cyangwa se gaz cyangwa ibindi nabyo buriya nabwo ni ubusahuzi nkuko mwabyumvise ariya muri za momo zo muri MTN abafata abatanga igikoma nabo buriya nuko ni ukujya kubyambura abandi nta kindi bakora none se niba udashobora no guhemba igikoma gushigisha igikoma bidashobora gutwara amasaha abiri niba ako kagari kadashobora guhemba umukozi wo gutwara igikoma gutegura igikoma muri icyo gihe bimaze iki kuvuga ngo mwakiye kugwingira mu gihe mutagwingiza urwo rubyaro urwo bana batoya nk'uko uriya mugore yabivugaga harimo haragwingira abagabo none se koko ngo batangire noneho kuvuga ngo impamvu abagore badatoranywe ngo naba none se abo bagabo babana ntibabana n'abo bagore ayo marozi se bayabika muri sefu bogisi bagira ikintu gituma wumva ko noneho abagabo badashobora gufata ubwo burozi bakabushyiraho niba buhari uretse ko ari n'imvugo mbi cyane cyakora nta n'ikindi mwavuga mukura amagambo amahomvu nk'aya ngaya mugomba kubashinja uburozi koko hakiri Rwanda warabonabonye Rwanda waragowe ibintu byo kuvuga ngo barashaka buriya baravuga bati twebwe n'abaturage abana basigaye mu gikoma kandi expenses ari izihe umuntu wise w'umwana ari muri gereza ari mu ibohero harya uwo mwana utaragwingiye ukuze mugane muri iyo situation nk'uko uriya mama yabivugaga inyungu n'izi kugwingira kurenza uko nukuye ureka kugwingira ku mubiri ariko ukagwingira mu bwonko kandi n'ubu ngubu abanyarwanda na Kagame arimo bose bagwingiye mu bwonko ni nayo mpamvu nabo bandi bose ariyo mpamvu abagenzi uko nguko birababaje gusa birababaje nta nubwo mfite ibyo numva bikwiriye kuganirwa kuri iyi nkuru uretse ako karengane ikintu cyitwa individual freedom uburenganzira bw'umuntu butari ubw'abantu butari uburenganzira bwa muntu oya bw'umuntu ku giti hahandi wowe nkaje nka Jean Paul mvuga ni no ntabwo nshaka kujya ahangaha sishaka ko tugira muri iyi nzira ntabwo tujyana gahunda yanjye ni uko ngomba tugenda mfite ibindi ibireba imisoro bireba uruhare rwanjye nk'umuturage nka resident cyangwa nka citizen w'u Rwanda ibyo ni ibindi kuko nabivuze imiganda yabaye accepted ni policies za guverinoma ibyo nabyumva kandi ntawabijya kubyamagana ariko igikenewe ni ukuntu abaturage bagomba kumva yuko ibingibi atari okay, kubera ko ni naho nsoreza banyarwanda banyarwanda. Ndabizi ko radite mitagira kuri buri wese, ariko PL irimo gukora nubwo nziko bizayibashukana, nuko ishaka kugira ngo practice nk'izi ngizi zibe accepted, zemerwe zemerwe. Kandi ukuntu batagira isoni, madamu Kantabana yari professeur harya kuri université, simbizi credentials ze, ndiko ndumva ntagiye kure cyane, ari ntibeshye cyane. Abadukurikiye niba nibeshye muze kunyandikira. Ariko reba nawe n'uyu munsi, ikintu cya indoctrination, ikintu cyo kujya gukoresha iyozabwonko muri diaspora, nawe aragikora aragipratika ndetse akanakigisha n'abantu. Ntabwo ari we gusa, ambasade zose ni uko zitinda. Noneho bikagira nka bya bindi bya North Korea, hamwe umuntu nkuriya w'igikoma azajya gufungwa, ndetse wakwanga kugiteka ejo hariya bavuga bati ahubwo bazadufunge, bakazavuga bati ahangaha iyo udateka igikoma urafungwa, wese yangaga kugiteka yibaza ko bizagenda gute. Mubajye mureka yariyizize ntawamuririye. Nibyo ngibyo bigiye ariko babisitiwitinga, nibyo bashaka kugira ngo abaturage bazimenyere. Ni nayo mpamvu ubona bavuga bati twafashe gahunda iyi n'iyi guhera uyu munsi, nta n'umwe ushobora kubaza byafashwe gute, ko byafashwe huti huti, kubera ntawuza Kagame ntazaburijwe na rimwe, kubera ko adatorwa. Nta kintu na kimwe kizatuma adatorwa ngo ni ukubera ko yabashyiriyeho izo restriction individual freedoms yabo zikanyaza. Niyo mpamvu akomeza kwikorera ibibi byikoresha. Ndabyibuka nako sibyibuka, ariko nibuka ko igihe Perezida Kenyatta yiyamazaga, ni cyane na mbere ya Kenyatta Jefferson, igihe cya Raila Odinga, ni nayo mpamvu ujya wumva bavuga ko batumvikana cyangwa ko atishimira ko Raila Odinga ashobora atashaka ko atorwa. Nuko igihe yiyamazaga bavuga ko yateje ambuteyaje mu matora, abantu benshi bariho baramushyigikira, ndetse bakanavuga ko bishobora kuba birimo n'impamvu za violence n'ibindi. Yavuze kandi atishimira atari muri salo cyangwa se iwe mu nzu n'abantu baganira ku giti babashyitsi be ba hafi, no yavuze in public, avuga ati ku bundi militari yo muri Kenya ikora iki, kuki badafata umuginga bakamufunga, ati kuki igisirikare itagira icyo bikoraho. Nibyo we niko abibona, no mu mutwe niko ameze n'uyu munsi yumva ko ibibazo byose bigomba gukemurwa n'agahato na pandagari. Uyu munsi rero kumva umuntu bamubwira ngo ntiyatetse igikoma ngo jya muri gereza, kino kuvuga ngo amare mu meeting, kurashize umubyeyi atazeho umugabo yagiye yanze guteka igikoma cy'abana atabyaye, atafite responsabilite n'imwe yo kubatekera igikoma, adahembwa amafaranga yo guteka icyo gikoma. Ariko FPR ibyo ntabwo ibindi, FPR ntabwo ari ukwikora byo guhembwa, ntabwo bibabwiye. Niba dushaka ko mubikora amaboko yanyu, ni bya bindi turirimba ngo amaboko yanyu azakorera u Rwanda. None se iki gihugu muzi aho cyavuye, ko ari mwebwe mutazi se, ahubwo ari mwebwe mwenyine mutazi aho mwavuye, igihugu nicyo kitazi aho cyavuye. Ngo muzi aho igihugu cyavuye, nako abaturage ni batazi igihugu cyavuye, cyangwa ni mwebwe mutazi aho igihugu cyavuye? Kuko niyo mvugo ikoreshwa, na FPR ngo igihugu muzi aho cyavuye. Ariko ntabwo abantu bose bari mufatanye muri abafatanya bikorwa. Nibyo rero nicyo kibazo, kumva ko niba udatetse igikoma ngo utari utari mu patriote ugomba gufungwa ta inyungu nimwe nta mwana utekera ushobora kuvuga ngo ndanze gutekera ibintu bitari mu itegeko bibeho mu Rwanda birabaje cyane nubwo ntashobora kubona uburyo nabivuga mu buryo mbyumva muri jyewe ariko birabaje cyane nabahishiye rero umushyitsi ndeka numve ko atasinziriye maze n'introduce iki gice cya nyuma ari nacyo cya kabiri cy'iki kiganiro ni Emerance Kayijuka ni umuyobozi w'ikiganiro tuganire ntabwo ari umushyitsi inkuru yamuzanye cyangwa icyo ari buze kuvuga muri iki gice cya nyuma ari nacyo cya kabiri cy'iki kiganiro ni iya Gilbert Shyaka mwaramubonye kuri YouTube mu ijwi ry'imfubyi yatangiye akora ku mitima ya benshi cyane bigeze aho aza kujya mu Uganda abantu bavuga ati yahunze yabacitse mwambitse madamu we avuga uko yakorewe akarengane uko yabyivugiye uko yabivugaga we avuga ati bankoreye ibi nyuma tukanavuga ati yenda hari uburyo kugira ngo bagarure Gilbert cyangwa se afite iyindi mitwe irimo na polisi tuza kumva ko Gilbert ari muri Uganda yagiye yumvikana ku maradiyo amwe n'amwe nyuma cyangwa se sinzi niba yavuze ku maradiyo ariko twaje kumenya yuko ari muri Uganda ndetse no ku maradiyo nibyo koko yarahavugiye aza gutaha mu Rwanda ejo bundi avuye muri Uganda gutaha kwe n'uyu munsi ni kuvugwaho rumwe na benshi ntabwo byasobanutse uburyo yavuye muri Uganda aho yaragiye gushaka ubuhunzi bamwe baravuga bati ntabwo yashakaga kuba kure y'umuryango we ntabwo yashakaga kuba umugabo gito ushobora kumva ko umuryango we uri mu Rwanda nta kintu yawumarira kandi utarashoboye kumusanga avuga ati reka noneho ikindi iyo navuye kama mbaya mu rukuru we cyangwa muri umunawe mwene nyina reka mbyita ko ntazi umukuru n'umutoya bavuga ati no ibya Gilbert ntabwo bisobanutse ndamukemanga yabivuze abivuga nyine ku maradiyo nawe ahandi nyuma yaho ariko aza kugaragara avuga imvugo itandukanye niyo yavugaga mbere yuko ahunga wumva confidence yari afite mbere itandukanye niyo yafite uyu munsi ntagushidikanya ko disikuru ze zitandukanye uburyo yiyegisitirimaga mbere kuri YouTube ye nubwo avuga n'uburyo avuga uyu munsi biratandukanye Emerance nk'uko nabivuze n'umuyobozi w'ikiganiro tuganire ntabwo nababwira ngo kiba kuwa kangahe kikunze kuba ari kuwa gatandatu cyangwa se rimwe na rimwe ku cyumweru ariko Emerance ikiganiro cyawe gisigaye cyarabaye nka ya ndege bitaga RPT ntabwo kiza ntabwo wabwira ngo ni buri wa gatandatu cyangwa se kuko ntabwo bashobora kuzaza ngo bakibone ubwo ni ukuzajya ubwira abantu uti kiba kiraba iyo kigeze igihe cyacyo kiraba ariko ni ikiganiro cyiza kandi gifite umwihariko wacyo wo kuganira kandi muha ijambo abantu benshi batandukanye nta propaganda nacyo umuntu wese akavuga igitekerezo ukabyumva reka rero nguhe ikaze ndumva mikoro yawe yivuga neza ndetse ufashe abanyarwanda yenda gusobanukirwa n'ikibazo cya Shyaka Gilbert ijambo rye ryawe Emerance kandi wakoze kuza muri ikiganiro
nigeye gushimira Jean Paul uranyumva
ndakumva
ya nigeye gushimira cyane ko wampaye aka kanya nagusabye ya mwihangane mushonje muhishiwe muri tuganije ariko ibya tuganire ntabwo aribyo nje kuvuga ubu ngubu ndasha nk'uko wari ubivuze nagusabye kuza kuvuga kuri Shyaka icyakora yenda abantu bashobora kuba batangiye kugira amatsiko bigira ko hari ibintu bishya wenda ndi bubungure ntabyo mbungura kuko shaka muzi nanjye nkuko nabandi bose bamuzi numvise umutima wanjye utanyemerera guceceka kuko urabizi ko usibye na tuganire hari n'indi channel mfite yanjye YouTube channel nkunze gucishaho za histoire ngufiya nkorera ubuvugizi abantu abanyarwanda barengana nashaka rero numvise mubona muri iyo cadre y'abantu jewe nkunze kuvugira gukorera ubuvugizi
ongera wibutse abantu iyo channel yawe kugira ngo nabo abazajya bashaka kuyisangaho abo bantu uvugira nabo bajye bahaza kuhareba bajye baza kuhareba
icano yanjye ivugira kuri ushatse kuyishaka ushaka Emma K Emma avec na za M ebyiri K K E Y ni nka kayijuka wa utabibonye kuko ba Emma K ni benshi wakwandikamo ngo never take anything for granted kuko niyo teme ya y'ubwo buvugizi bwanjye urabibona maze gukora ama video menshi ku bantu barenganye na hari iyo nakoze kuri Karasira hari iyo nakoze kuri Dusesa Bagina hari iyo nakoze kuri Cyuma Hassan hari iyo nakoze kuri umusore w'imfubyi ujya nagereranya na Shaka witwa ni gute namwibagirwa umusore wa musore wavutse wisanze mu mirambo bakanga kumuha ubufasha ngo kubera yuko batazi icyo ari cyo kuko genocide yabaye ari umwana cyane kandi yarokotse wenyine ntabwo azi niba ari umuhutu cyangwa ari umututsi bakamukupira ubufasha ya ubwo nakoze ku bantu benshi abashaka bazabirebe biri mu Cyongereza ubwo leka nkomeze urakoze ko umbwiye ngo ngibutse urakoze ubwo rero Shaka kuba nashatse kumuvugaho ntabwo nkuko nari maze kubikubwira Jean Paul ntabwo ari uko muzi kuruta abandi ariko nuko kubera ibintu bimaze iminsi bisirikira muri ku mbuga byageze aho nshaka kumenya Shaka uwo ari we mu mwanya muto cyane ngira kuko sinjya nkurikira hari ibintu byinshi cyane binshaho ntabwo nkurikira kubera akazi kenshi ariko nafashe umwanya njya mu bintu hafi ya byose ibintu ibiganiro bya Juliya Muhungu noneho ngera no mu buhanzi bwe ntabwo nari nzi ko ari umuhanzi uri kuri ruriya rwego ubwo byahise binyorohera rero burya reka nkubwire iyo ushaka kumenya ikintu cyerekeranye n'umuhanzi ntabwo bigorana birivugira umuntu uhanga arimo abeshya ashakisha umukati uramumenya iyo wumvise ibihangano bye ariko umuntu uhanga ibintu bimuvuye ku mutima nabyo urabimenya nawe uramumenya Shaka rero jyewe namaze kumwumva mu by'ukuri namugabanyijemo kabiri ndavuga nti hari ibintu maze kumva hari Shaka uri Shaka nyashaka hakaba na Shaka wa fake ndakubwira ndatangirira kuri Shaka nyashaka rero Shaka nyashaka nabonye ninde maze gukora kujya kuri kumva neza ibintu bye kumva za interview yagiye agirana n'abantu n'amaradi n'amateleviziyo Shaka maze kumva ibihangano bye reka mpere ku bihangano bye nubwo bwose n'abandi biri kuri ku mbuga ntabwo ari byo byenyine ubifiteho ntacyo ndusha n'abandi ariko reka mbibutse ibi message atanga zimwe na zimwe mu bihangano bye hari indirimbo yise ngo nyirisi yaravuze ati wangize imfubyi ndanga ndakura unyicisha inzara ndapfukama ngusaba pubere cyangwa se ibisigazwa urabinyima kandi ugaburira ibisiga watubibyemo urwikekwe no kuryana kunekana ubiduhamo umurage ubiva ikinyoma ngusarura mashi ukunda bapfukamye batarwaya amaguru uwo ni shaka uririmba kandi ukumva yuko aririmba ibintu akuye ku mutima ndumva twakwemeranya yuko ubu butumwa buri muri iyi ndirimbo ubwe ari ubutumwa bukomeye ari ubutumwa Kagame adashaka kumva ubwo noneho reka nje muri shaka kuri za muri za interview yagiye agirana na television hari iyo yagiranye na Karasira Emab hari niyo yagiranye no muri abyo TV usibye ko mu byukuri ibintu byabaye yagendaga asubiramo ibintu yari yaravuze na mbere ibintu na sangiza abatwumva hari nkaho avuga uburyo ise bamwishe bamutwaye ku itariki 25 muri 1994 bamusanze ahantu bari barahungiye atwarwa n'abasirikare ba FPR ntibamugaruye umwana yari afite imyaka 2 ibyo yabibwiwe na nyina aravuga ati muri famiye ya data sangira avuga ko ahantu babaga nta genocide yahabaye ariko ko abantu bagiye kuhashira bicwa na FPR urumva ibi ni ubu ni ubutumwa ashaka yivugiye kandi abantu bose barabwumvise ariko ndashaka kongera ngo mbibibutse kuko ibintu maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga bivugwa kuri shaka abantu bamaze kwibagirwa shaka nyashaka uwo ari we icyo nicyo kintu numva ntashobora kwihanganira ngo nsheceke murebe bamwica abantu bose bamugize diable jewe Jean Paul numvise ubutumwa ibintu yagiye avuga uburyo ise bamwishe avuga uburyo nyina ari umucikacumu ariko kubera ko yarongowe n'umuhutu bamwemye iki ubufasha ubwo aribwo bwose avuga ko yakuze ari imfubyi cyangwa nk'izindi mfubyi urumva avuga ko abandi bajyana indabyo bagiye gushyira ku mva z'amagufa y'ababo ariko we iyo chance atigeze ayibona niko bantu mushaka kunyumvisha yuko ishaka ngo ari umugambanyi ngo ari umukozi wa FPR ibi bintu yavuze murateka yuko yarayobewe yuko birimo ingaruka murakeka ko yabifekingaga harufekinga ibingibi akarenga wa murongo Kagame yavuze ngo utukura shaka shaka jewe ntabwo nshobora kubona situasiyo yarimo ubungubu ngo mu blaminge byose birashoboka ibyo bavuga byose birashoboka biranashoboka yuko koko arimo akoreshwa na FPR ubungubu arimo akiza amagara ye ariko ntabwo binyibagiza shyakwa ubu ari we ntabwo ushobora kuvuga ngo uvuge ibya jenoside imbere ya Kagame twese turabizi abarenze aho ngaho bakagera kuri ya jenoside ye yayindi imwitaje kuri iriya ntebe nta n'umwe tuzi usigaye mu kibuga akina bose utarapfuye yarishwe nako utarishwe ari muri prison cyangwa se yaburiwe irengero ikintu narenzaho ni igice noneho rero reka ngere no kuri shaka utari shaka ni wa wundi tumaze iminsi twumva uvuga ibintu biterekeranye akavuga akamara iminota 30 avuga akarangiza cyangwa isaha akarangiza utazi icyo yavuze yewe narakurikiye nyoberwa ubutumwa cyaka yavuze aravanga vanga hari naho numvise bamusufura bari barimo bamwibutse ibyo agomba kuvuga twese twarabyumvise iyo ntuza twarayumvise twese bamusufura bamubwira ngo zukwa 10 umuntu inyuma ye ari kumuhongorera urumva shaka abantu bose barimo baramu blaminga bahereye kuri ibyo ngibyo kuri ibyo bibazo yagize yaragiye i Bugande ntabwo tuzi byamubaye ku Bugande ariko ni ibintu bitari byiza yagiye i Bugande kubera ko yarazi uko bazamwica yewe niko mbitekereza iyo ndebye neza ngakurikirana isuari y'uyu muntu kubera ko ibintu yavuze yarenze wa murongo ntabwo bazamurebera izuba none abantu abanyarwanda Jean Paul nizere kuri ukinyumva
ndekumva
abanyarwanda baguye mu mutego wa FPR bose barimo baratuka shaka iki giye gukurikiraho niki bamaze kumugira kumudesimaniza bamuvanyemo ubumuntu abantu bose bamugize icyo ntazi kiri gukorana na FPR yariye n'amafaranga miliyoni 3 za FPR FPR ukwikora turabiyoberewe ibyo ngibyo simbihakana biranashoboka ko bayamuhaye na Karasira barayamuhaye arayari ahindura rangaje mu gihe gitoya tugiye kumva Karasira yahengamye ariko yagezeho biramunaniza arongera agaruka mu murongo aravuga ati bampaye amafaranga urumva bampaye amafaranga ndayarya ariko binanira gukomeza kuvuga ibyo bari barantegetse kuvuga ariko mujye mwibuka ko abantu ari abantu nimwibuke ko abantu ari abantu mwibuke ko uyu muhungu ari umuntu nawe arashaka kurengera amagara ye ariko ntabwo bimubuza kuba shaka ntabwo bimubuza kuba ari umwana w'impfubyi urira aravuga ati genocide igeze abandi bajya kwibuka jyewe nkifungirana mu nzu kabura icyo nkora iyo ngize imana nkabona udufaranga mfata akayoga nkanywa kugira ngo nibura ngire ako ka distraction urumva nta kintu na kimwe yakora ubu muri situation arimo ngo kituma abanyarwanda bibagirwa shaka uwari we rwose iki kintu rwose ndagira ngo ngisabe abanyarwanda bose bumva iyi radio ya iki kiganiro cyawe yewe ndabasabe nka Emerance yenda birashoboka ko hari benshi tutabyumva kimwe ariko mbere ko mugendera mu kigali mbere ko mutangira kuvuga yuko shaka ngo akorana na FPR mubanze mujye mu bintu bye mumwumve n'indirimbo ze nziza cyane n'umuhanzi uteye ubwoba mumwumve burya umuhanzi ntabwo nta muhanzi uvuga ibintu adakwiye ku mutima nta muhanzi nyawe uririmba ibintu atabikwiye ku mutima iyo atabikwiye ku mutima nabyo urabyumva mugende mu byumve mumenyesha ko wari we maze muhaguruke nyabuna yarambabaje cyane kumva mukuru we bavukana atinyuka akajya kwambika ubusa murumuna we ntabwo yigeze amuvuga nabi mu bintu byose yavuze ntabwo yigeze amuvuga nabi narimo ariko aratinyuka mwumva ukuntu FPR ikora FPR ni mbi cyane bageze no kwa mukuru we niba ari FPR niba ari uriya mugore uvugwa ngo bakoranaga urimo ukontakta abantu kugira ngo bamuvuge nabi kugira ngo bijustifiye impamvu atakomeje plan yari yatangiye ntabwo mbizi ariko hari ikintu jyewe ntazi ariko jyewe ndasaba abantu banyumva ngo duhaguruke dutabarize shaka kugira ngo ejo nibamwica kuko nibyo barimo uko FPR ikora turabizi nta kreativite babikora kimwe byose ubu bageze aho barimo bamuteje abantu twese twamuvuyeho abantu turimo turamuvumira ku gahera turamwibagiwe shaka nyashaka twamwibagiwe kwabonye shaka wa fake niwe tugiye kuvuma ejo bundi bamwite cyangwa bamushugunya muri prison duti n'icyaki garashya n'icyaki n'icyacyo ntazi nta mwanya wo guta ngo turavugira umuntu muri ya nubundi yari yarabaye wa FPL bantu mumbabarire tuhaguruke tuvugane uyu muntu bataramudukisha mu bataramukisha mu myanya y'intoki kuko nicyo kigiye gukurikiraho urakoze Jean Paul kandi urakoze ndaniye excuse ko fashe umwanya muremure cyane ariko ubutumwa bwanjye bwa rugo ngubwo Jean Paul
reka ngushimire Merance ariko ngusabe umunota umwe kubera ko uko bivugaga hari ibintu byinshi bimwe bituma nawe koko iyo passion waje kugira kuri shaka n'abafite ibibazo byo gutekereza bakavuga ko yenda hari dute iza cyangwa se conflict cyangwa se inconsistency mu magambo y'icyongereza nta njyana iri muri kuva ku munsi wa mbere kugera kuri ubu ngubu kuri muri iki gihe kuko nawe ubwe hari ubutumwa ushobora kuba umufitiye cyangwa wamuha kubera iyihe mpamvu reka tuvuge ko uko yatangiye atariho ameze ubu kandi kuko birumvikana ko atariko ameze ubu ngubu harimo ikinyuranyo gikomeye cyane mu mivugire mu mwizwi muri confidence reka tuvuge ko ubu ngubu yenda yaba akora atikoresheje ibyo arimo akora abivuga ariko bitamuvuye ku mutima ari ugukiza amagara ye ikibazo jyewe ishaka kugira ngo ubutumwa wamuha yenda nawe aramutse akumva kandi azakumva kuko biriya bintu hari abantu byabayeho bakavuga bati yenda navuga ibi bigakunda ariko amakuru dufite cyangwa se experience twabonye nuko ntabwo byigeze bibakira waba umutemo wo kubihamya n'abandi benshi baba bahamya bo kubihamya none nkawe aramutse kumva uyu munsi ibyo aribyo byose nta muntu yatera ibuye kubera ko nta muntu ushobora kumenya mu mutima we cyangwa se ngo amenye ikiri inyuma uretse gusa kuvuga ngo hari pattern ya behavior za FPA zikorwa mu buryo bumwe harimo abantu bashobora kugera bakavuga bati jyewe yenda hari nemeye ngaca bugufi hari icyo bishobora kumfasha bwa butumwa nashakaga kuvuga ndumva nanjye ntangiye kubuvugaho ariko akaba FPA ubundi busanzwe niyo waba uvuze uti reka noneho nkoreshe nshishemake yenda mbishuti yeste ndebe ko byakunda nkunze kubivuga ko nta nshuti ya satani ibaho n'icyo cyonyine uzi n'ibyo mwavuganye ntibashobora kwemera ko ubaho n'iki cyatuma shaka niba koko ari muri abo bantu muri iyo karagori muri icyo cyiciro we amenya ko niba koko ibyo avuga nona imvugo ye y'uyu munsi itariye wakora iki kumubwira ko ibyo bintu FPA nta nyungu bizana ku muntu babibwira niba kuko ari byo cyangwa se niba ari ubwo bayifitiye ibyo nabyo ntiwabimenya icyo twemera gusa cyangwa se twumvikanaho ni uko imvugo ziratandukanye cyangwa se confidence iratandukanye afite na YouTube yasinze ko azayisubirana ngo ayikoreho kuko banza ibiganiro byo nanjye nagerageje kureba tanga abanza ikiganiro cya vuba giheruka ari cy'amezi atatu impamvu nanjye ntekereza ko shaka nuko nsubiye mu kiganiro ashobora kuba atari shaka wa kiriya gihe ubu yakaba yarasubiranye ntuza iriya cano yagatangira kuvuga ibyo yavuga editorial line yake iyo ntayafite ahubwo arajya ku zindi mbuga z'ahandi kandi akavuga ibiri slightly different bitandukanye gato n'ibyo yavugaga none rero njyewe ndashimangira ko
yaraneruye avuga ko ngo yavugaga ibintu ngo kubera amarangamutima ngo akabeshya
rero nta muntu wabyemera ko ariko bimeze njyewe impungenge mfite niba yatangiye afite ubutwara avuga ibyo yemera kuko abivuga gura avuga uti nganzo y'umuntu agiye mu nganzo avuga ikiri mu mutima we niyo byita inganzo agasohokamo ikimurimo akavuga ati biriya byose byari binyoma icyo twakonkuriwaho nuko n'ibyari yasanze ibyo bintu binyoma yibeshye ubu cyangwa yabeshye yibeshye kiriya gihe none rero waravuga ko yibeshye kiriya gihe ubu ngubu aribwo avuga ukuri yewe ndashimangira ko niba avuga ati okay nakoze deal aba bantu nza nabi inshuti yabo te kolaro bamufiteho cyangwa bamufiteho ikintu runaka arimo ashaka kurenga ntibibaho kuri FPR ko bavuga ngo kiriya cyagukiza ibyo ushaka kwacivinga uyu munsi uvuga uti mureke tumutabare n'uyu munsi kuko nawe ubwe ashobora kukwamagana ari we icyo ni kimwe icya kabiri yenda wavuga general statement ivuga ko uyu muntu arakoreshwa cyangwa se ibyo avuga si we ariko ashobora no kuba ejo yavuga ati abo ni abarwanya ubutegetsi dore meze mfite amahoro nta kibazo ibyo bavuga simbizi nk'uko nyine avuga ati naribeshye ntabwo yatinye no kuvuga ko yenda wowe ari wowe wibeshye njyewe ariko ndi kumwe nawe ku ruhande rumwe ku bijyanye n'uko FPR wakora ibyo uta ibyo yakubwiye byose ni kimwe cyane cyane ko ibivuga ati okay ubu noneho ndamufite ejo n'ejo bundi aramutse anagiye hano uzamuririye ibyo barabikora kenshi cyane ubwo butumwa nibwo ntekereza Shyaka Gilbert yari akwiriye kumva nta deal ushobora gukora na FPR ibaho nubwo yagushyira kuri kamera niba ari byo rero ndagira ngo nawe umuhe ubutumwa bwa nyuma mu masego mu minota mike yadahite gusoma umurikire ubutumwa bwa nyuma mu kiganiro uyu munsi tubwa nyuma yenda uzabigaruka n'ikindi gihe
umva Jean Paul ubutumwa namuhaga nubwo ngubwo uvuze wenda akantu nakongeraho ya nabisubiramo ibyo uvuze nka muba iyi nk'uko nabivuze uburyo FPR ikora tumaze kubumenyera ni bumwe neza ni bumwe kandi abantu bagiye bajya muri za situation nk'izi za Shyaka se nta n'umwe wigeze abirokoka umuntu umwe gusa babigeragejeho bikabananira ni musaza wanjye yarabyanditse mu gitabo cye de l'enfer à l'enfer musaza wanjye Bene Rutabana hari aho yageze bamubwira kujya kuri televiziyo bazana ibyuma byo kumufata amajwi bamuhaye disikuru agomba kuvuga hanyuma bamwambika neza yari amaze igihe yaranukiranye atoga yituma mu myenda kubera yuko yabaga ari mu mapingu uwo munsi baramwambika neza bamushakira imyenda baramwambika neza abona privilege yo gufata dushe bamushyira kuri radiyo bati ngaho vuga bamuhaye speaker buvuga Ben atangiye kuvuga ageze hagati baramuhagarika bati ko ibyo uri kuvuga ko ntaho bihuriye n'ibyo twakubwiye kuvuga Ben yarababwiye ati mumbabarire disikuru mwampaye ndimo ndashaka kuyivuga najya kuvuga hagasohoka iyanjye ibyanyu byananiye ati mumbabarire ndabizi ko mushaka kumfasha bari bamubwiye ngo niyo kondisiyo yonyine ushobora kugufashamo keretse wemeye ugafata iyi verisiyo tuguhaye ati sawa batese bigenze bite ati verisiyo mwampaye ndimo ndagerageza kandi ndabizi ko mushaka kumfasha ariko byananiye ndajya kuvuga hakazi byanjye Beni ubwo bahita bafunga radiyo barabihagarika byose umujinya urabica ngo bahise bamujyana muri sel ya murera bagira ngo murera amukonvenke amubwire yuko agomba kubivuga kuko bari bamaze gukonvenka murera murera we yari yabyemeye rwose yabaye konvenka peni aragenda araye muri sere ya murera aho kugira ngo murera mukonvenke ahubwo bari ukonvenka murera amubwira ati iyi versiyo bari kuduha kuvuga nizatwicisha niyo bazaheraho batwica niyo bazaheraho nitumara kuyemera nizadushinja iduhamye ibyaha niko uzabureba ibi turimo tuvuga nibyo bizatwicisha ubwo murera nawe aba arayobotse nawe yanga kubivuga nuko bakize niyo mpamvu bavu iyo gihe barusimbutse ubwo nibwo butumwa nashakaga guha Shyaka urakoze kandi Jean Paul
urakoze cyane ari wowe Merance ubwo rero tuzahura mu kiganiro tuganire wagize neza kuza gutanga isetengura cyangwa se opinion yawe kuri cya kibazo cya Shyaka Gilbert nawe kandi nizera ko nawe yakumvise ugire rero ijoro ryiza
urakoze cyane Jean Paul
urakoze bakunzi rero bwa radio Iteme bakunzi b'ikiganiro uyu munsi ndagira ngo namwe mbashimire aho muri hose mwakoze kubona natwe naho gutaha rero mugire ibihe byiza
mateka azero buhemu tureka mateko tweme kubumwe